Right, mphulaphuli wethayiga bhekwana for FM masibambe ngazo zozibini ke phaa engomeni masamkele umfundisi uThandi Mthethwa.
Ndiyanibulisa nonke kwiziphaluka zonke zeKapa baphulaphuli beRadio Tigerberg. This is Pastor Thandi Mthethwa from Shalom Kingdom Assembly. Namhlanje isifundo sethu sasifumana in the book of Daniel, chapter 3, verse 17.
All right. Ifundeka ngelihlobo ke mphulaphuli esixhoseni. Verse 17. Ukuba uThixo wethu esimbusayo unako wosisindisa ezikweni elivutha umlilo nasesandleni sakho kumkani. Ke ukuba kunjalo makwazeke kuwe kumkani ukuba asiyi kubabusa oThixo bakho, asiyi kuqubuda kumfanekiso wegolide omisileyo.
Even if our God does not save us, we shall not bow down to the golden image. We can only bow down to our God. Bazalwane ndiphinda nenibulise kakhulu batsho amadoda akwaSirayeli uShadrach, Meshach and Abednego. Besitsho kwikumkani uKing Nebuchadnezzar besithi even if our God does not save us, asizugoba sigobe koThixo abalolunye udidi. Namhlanje baphulaphuli esi scripture is resonating very well with all of us. Sizi South Africans going through the situation that we have gone through. Some of us probably lost our loved ones with COVID. Some of us are probably sitting in hospital and they are asking God so many questions. Some of us are probably asking themselves, Chiko, ndienda luzum sebenzi. Abanye, they are going through situations that we may not know of. But today, I want to repeat the words Eza Tetwa ngabadoda amathathu uShadrach, Meshach and Abednego. Besithi, even if uThixo wethu akasisindisi, asizugoba kwaye siqubude kusithixo segolide osenzileyo kumkani uNebuchadnezzar. Baphulaphuli, I think let us go back nje le mizuzwana ishiyekileyo sizibuze uba kwakutheni na la madoda amathathu afikelele ekuzibuzeni uba ngaba nokuba uThixo wethu, even if our God does not save us. Ngoba xa uhamba noThixo ufikelela kwipoint apho uye uthi, Chiko ndiyabona uba ngaba awude uphendule umthandazo wam. Ndiyabona uba izinto zam they have been delayed. Ndiyabona uba akhona amacango ongakhange uwavule. No matter how many times I have prayed, no matter how many times I have fasted, even if I have been giving, but there are doors that you did not open. There are relationships that did not work out. There are hopes that were dashed. There are plans that were not fulfilled. You know, kukho abantu ebesinethemba songena nabo kunyana kunyaka ka 2021 kodwa khange bafike ku 2021. So but still sisamile sithi kuko konke oko asigobi asizugoba kwabanye oThixo sihambe siyotraya ezinye izinto ezingenguyanga uThixo. Even if uThixo uye wahamba akayiphendula imithandazo yethu ngohlobo ebesicinga bangaba ufanele uyiphendula ngayo, kodwa sizawuma and asizutshintsha iconfession yethu. Sizawuma sivume uba uYesu useyinkosi, asizuhamba siyotraya ezinye izinto ezingahambelaniyo noYesu Kristu. Sizawuma siguqe sithi, Thixo siyayazi imithandazo yethu awuyiphendulanga ngexesha ebesifuna uyiphendule ngayo, kodwa sisamile sisathi uyinkosi. Bazalwane, mandinithathe mandinibuyisele back to the history. La madoda mathathu uShadrach, Meshach and Abednego, xa ufunda iBhayibhile in the book of Second Chronicles uzawukhumbula into yobana ngaba la madoda ayesebenza yayingamadoda. Ithi iBhayibhile, they were young men, young men of excellence that were placed in the palace of King Zedekiah. King Zedekiah owayeyikumkani yakwaSirayeli ngelo xesha. Ithi iBhayibhile la madoda they had been trained by King Zedekiah. Bakhula bezalelwa kwaIsrael, bekhula bengabantwana bamaJuda, befunda iTorah yamaJuda, bethandaza uThixo wamaJuda, bethandaza uThixo kaSirayeli. Abantwana yikho enye into ababeyazi ngaphandleni koThixo wakwaSirayeli. Bekhuliswe from izizalo zonina babo, bethetha beproclaima uThixo wakwaSirayeli. So bafika eBhabhiloni, bafika kumkani ongengokumkani wamaSirayeli, ongokumkani wabahedeni, ukumkani uNebuchadnezzar oqhele ukukhonza izithixo, ukumkani ongazinto ngoThixo wabo ababemkhonza. And lokumkani uxelela aba bafana bagobani kulo Thixo nakwezi zithixo zam ze golide. Abantwana bamile but even if uThixo wethu akasindisi, asizugoba. Make siphinde sibuyele back ithi iBhayibhile, aba bantwana bathi bekhula behleli kwipalace, behamba beseva ukumkani uKing Zedekiah, babona uKing Nebuchadnezzar efika esiRayeli, babe seBabylon. Bese Babel in Babylon ngexesha betheta lamazwi athi even if babengekho kwilizwe labo lokuzalwa babesuka kwilizwe labo lokuzalela lisaziwe ngoba iJerusalem iZion ithi iBhayibhile wafika uKing Nebuchadnezzar wongena eJerusalem wafika wathatha ikumkani yabo yayisaziwe ngoKing Zedekiah wafika wayikhupha amehlo wabulala abantwana bekumkani yabo aba bafana beyibona lento bebona nekumkani ithotsharishwa kuKing Nebuchadnezzar ukumkani wabahedeni ukumkani welizwe laseBabylon esuka eBabylon esiya eJerusalem eyobathatha eyobathimba ezabathimba babasuke eJerusalem bayephi baye eBabylon ithi iBhayibhile babona uThixo babona itempile eyayibhildwe nguSolomon idestroywa ngukumkani uKing Nebuchadnezzar and uThixo zange abasindise babona uKing Nebuchadnezzar engena etempileni ekhupha izitya zegolide ezazithengelwe zilungiselwe bazawukhonza uThixo kaSirayeli wazithatha uKing Nebuchadnezzar waya nazo eBabylon wagqiba wathimba amaSirayeli from Jerusalem wahamba nawotsho nawe eBabylon uThixo engazange wabasindisa bathi besajonge londo leyo aba bafana babona uThixo babona uNebuchadnezzar etshisa amasimi aseSirayeli before bathathe bathinjwe from Israel basiwe eBabylon uThixo engabasindisi haleluya ithi iBhayibhile bathi besajonge leyo ithi iBhayibhile bathi xa becrossa umlambo besuka eJerusalem bengabathinjwa bethatha besisuswa kwilizwe elibizwe ngoba iJerusalem in Zion bathi besuswa kwelilizwe besuswa bengabathinjwa uThixo ethe hambani ngoba kukho izinto endiye ndizivumele empilweni yenu ezizinto ezingemnandanga ezaziwe ngoba yipermissive will of the Lord and ezizinto zikudrivela to the perfect will of the Lord bafika kumlambo waseBabheli ithi iBhayibhile bacula ingoma ethi ngasemilanjeni yaseBabheli sahlala phansi khona alila sakuyikhumbula iZion baye abathimbi bethu oKing Nebuchadnezzar nabantu baseBabheli besithi culani ingoma zaseJerusalem babe ababafana behamba nohlanga lakwaSirayeli bazibuza imibuzo basayicula kanjani ingoma zaseZion ingoma zaseJerusalem kodwa sisendleleni sihamba isiya kwilizwe lethu lokuthinjwa ithi iBhayibhile bathe sebe crosse over some 137 sebe crosse over umlambo waseBabheli izizwe zibihlungu bejonge ngemva bekhumbula amakhaya abo bathi bejonge amakhaya abo bafumanisa bangabamasimi atshisiwe bafumanisa ba itempile yasekhayeni labo idestroyiwe bafumanisa ba izitya zokhonza uThixo wabo uKing Nebuchadnezzar uzithathile bafumanisa into banangaba yonke into bebeyithembile nemfuyo yabo has been destroyed by a pagan king ithi iBhayibhile bathi befika eBabheli bafika eBabheli batshintshwa amagama kodwa wena Azariah igama lakho zaba nguShadrach wena Ananiya igama lakho uzaba ngumishake wena abantu bani igama lakho uzaba ngu-Abednego bethi besatshintshwe amagama ithi iBhayibhile banikwa ukutya basekuthinjweni kwathi yityani ukutya kwasekuthinjweni bathi ababafana kumkani asizukwazi thina ukutya kwasekuthinjweni ngoba oku kutya sikwazi bangaba kudityaniswe nantoni siqhele ukutya siteste for 10 days bayipasi test ye 10 days haleluya bathe sebefikile bengakhange bavume ukutya kwaseBabheli besitya ivegetables and fruits haleluya ithi iBhayibhile aba bafana they were then bathenwa andiyazi ke ukuthenwa zayibiza ngantoni ngesixhosa I think they were castrated meaning their reproductive organs were removed so that they are not able to give birth and so that they cannot have generations to come that will be able to tell their stories so that they are not able to have families and then they were called eunuchs that were serving ukhumbula babafana they were serving in the palace of King Zedekiah xa befika eBabheli bafika baserve in the palace of a pagan king King Nebuchadnezzar bembo bona uThixo engabasindisi kodwa babafana bama bathi simbonile uThixo wethu engasindisi. This is the reason why they said even if our God does not save us, we are still not bowing down. Simile ke namhlanje sizomisa igama elithi even if there are people in our families that died, even if we had COVID and we survived, even if I'm struggling with COVID in hospital, even if I'm gasping for oxygen in hospital, even if I've been given a diagnosis by the doctors, even if I have lost my job, even if my church is not growing, even if I have gone through a divorce, even if umntana wam utya inyawophe, even if imithandazo yam ayikaphenduleki, kodwa izawuphenduleka, but right now I am not bowing down to any other god that is not the God of Israel. And this is the prayer today, yes, that Lord. Asigobi, even if kuthiwa kuza a third wave, we are not bowing down. Amen. We shall serve no other god, no any other treasure. We are going to serve the Ancient of Days, idwala elimiwe nileyo. Sizawuserva uThixo wakwaSirayeli, sizawuserva uThixo wanceda uDavid wathatha uGoliath down. Sizawuserva ithi iBhayibhile bathe sebefakiwe kwidike lomlilo, bathi sebefakwe kwelidike lomlilo aba bafana. It is very interesting that yaba nguKing Nebuchadnezzar uKing oyena mntu wabona the Son of Man, the fourth man on the fire. It was not these guys. They were in the fiery furnace, babe kudike lomlilo, kodwa they were not seeing Christ. I want to say to you that you may be going through a fiery furnace. It shall be people who have put you there that shall begin to see Christ. Abazawona uYesu ehamba nawe, bezibuza uba kutheni ethe ehamba kwezi ngxaki ahamba kuzo kodwa akaphalali, athi ehambe kwezi ngxaki ahamba kuzo kodwa akada gobe, akada aye kwinyanga, akada aye kwizangoma, akada enze nazo neziphi izinto, akade amdenaye, amdecline uThixo. Namhlanje simile sithi even if our God does not save us, we are not bowing down and we shall not change our confession. Hallelujah.
Amen.